play some new music now. All the last songs we've been playing, all from like the 1980s, I believe, except for maybe the Stukas song, which might have been a little earlier, because that was one of those Africa Dance LPs where they produced on the African label in the early 80s songs that came out in the 70s and earlier. Let's hear a new CD. This is from a guy by the name of Tex Mambote, who used to be, also goes by the name of Commandant Oasis, by the way. And he used to be with the Grand Zyko Wawa. And he put out another album, gosh, years ago, like 10 years ago, called Coup de Foudre, which was a great album. It's a really good album. It's like surprisingly good album that just came out of nowhere. And I just got his new album called Cyclone. And I haven't listened to it yet. I listened to little bits and pieces, but I haven't really listened to it. So I'm taking a risk, but that his last album was so good, I'm just going to go ahead and play the first song off of it, which is called Première Sommation. And looking at the little booklet that comes inside where all the words to the song is, he's just basically talking about himself and his background and his influence. So it's the first summation of who Tex Mambote is. From the CD Cyclone, here it is. Get ready for Tex Mambote, Le Commandant Oasis.
Ndosi baba aye na Bible oya Clémence Zantoko bana bouche corps na bandal sinkina
Abale chauvin na ba jaloux, boti kanze la to le kaye, ngana le kaye suiken.
Dede diabanza, Ibrahim Chakoa.
Yeah.
Sentiment, bobon, qui est non comme y'a réclamé l'engue. kasi nanu natondi te etanseto bolingo ekomi na mega perlo nero mbungu ye
talanga malamu eske nakokani te na baoyo zolanda oyanga boteza naturel nzambe ya pesanga olingi obungisa ngai identité lokola parasoleil na pokwa minijip
nalataka ye
abodi nalataka pantalon nalataka ekitambala bebe salanga babien
salanga
tushenga
partout
jeni moko wapijo malanga sylvain bh le patron pdg tilis henri le cerveau penseur
difficulté eza moko na bolingo na biso atandele nzambe akopesa ebele atandele nzambe akopesa solution fungola porte na kota e fredi kwanza le jorkin
alain kutu la champion Laurette Banza, la journaliste Cédric Ilunga Banza.
Obalanga na bongo, kupesa na Valère. Ilona na kona koma kole na lela lela somo.
Kona kaluchi.
Satima bolingo koma nyokolo ya nganzoto. Elengi no inexplicable. Loketo na yo sembe sembe. Nzoto na yo enyango loko ya nganzoto.
Utika ngate, ikolo ya sansere. Kona zanga moto ya kokiti sanga na sawa. Mondele simbite luka ba chinois Soki bokoko simbite luka ba passeur Mabe mosusu bimela mela na bibake Soki yomoni simbite kene na kamba Mwana mobali oyoye
Mwana mobali oyoye
Mwana mobali oyoye
Balena kosobe nanye makambo ezaliawe frankilanga azaliawa blanche kilomba azaliawe jeri kafuba azaliawa e soki mondele esimbite luka chokombala soki bokoko esimbite luka bamumbe
jina ikina
yakopesa bolingwa lisi babae yakopesa bolingwa co mabaya e
Honorable, atteinte à la personnalité, un paquet à solo, infraction bilingue, juriste nan. Lout automatique, un zoom électronique, un wata la litchi bembe. Manabanga moyo.
Pati Malobo,
Adeline Kabika.
La belle chouchouna Tatila.
Kebanabamo susubaya kaka kako panza mabala meyanga na yo. Oche barrage,
Mbuta Lombi.
Yoza la phase, nana za la net.
Créer
na biso barrage, pour pesa courant ya sentiment ya bolingo, maman.
Yellow.
Tu ya kana mukili biso nyonso to vivre.
C'est vrai.
Attendez les nzambe ya kopesa bébé.
Patience.
Na konima jamais na kabala ya na moto mo susu. Comme on a bosso ba maman passe mon thème si pour ta kateo. Chérie, tu connais kolonga na soupe moi na bato. Rendez-vous à le Pachims Kabenge.
Siara Mabala.
Attendez le chéri Toko Bota Kake.
Nicodem Chante.
Chéri Nangaluka, Mamwe, Bruno Kitemona. Ola Moussinzo, Yalalina, Kuita Lolango. Tango, Kosusu Muka Eska, Kotika Kolanda. Sukalia Kato, Jino Boto, Jose Lise. Opaso Limulangi, Esika Bebe, Azonguluma. Tango, Kosoka Eska, Kotika Kolela. Aïgi Royal, Rondomba, Sigal Babetoko. On dirait yon de prophète, et il était na yop en beni nangai, plaisir au pesa kingai, tout kesa la kines minanga. Falang vali, l'on est la chiwala, eli mambu.
Rita Zambou la japonaise, balobi vérité, tuna Nicolas et Kenga Aibi. Prince Tumbonyo, ya Caroline.
Ah,
soki mondele, simite luka ba chinois. Luka ba passe Mabe mosusu bimela mela na bibake Soki yomoni esimbite kene na kamba
Prophète noir
Mwana mobali oyoye
Mwana mobali oyoye
Mwana mobali oyoye
Mwana
Rihanna Domingos. Meilleure solution, c'est la vérité.
Bilonga, le roi des guerres. Zagalo.
Zagalo, chef.
Que bébé, libre parcours, t'es là sans épine.
Plus que bébé, rien que bébé,
Zimbabwe,
Zimbabwe, Namambo, Kwatu, Bilonga,
Eric Fouri, architecte Bilonga.
Plus que bébé, rien que bébé, Zimbabwe, Namambo, Kwatu, Bilonga.
J'étais dans l'ordre de tirer sur tout ce qui bougeait dans mon corps. Partout la souba, il est Kenga Shina Benza.
José Kana.
Déjà, nous avons formé triangulaire à la qualité, non. Ma bien chérie Nana, il s'est converti, ça a toujours en bien.
Michel Moula, l'entrepreneur, Maître Carlos Mopili, Arlette Azan.
Ah, Maman Monique na Luanda, na matidie ma na zozela coup de pouce na yo.
Balasenga,
malenge kanda karanga, na mons pas si c'est des flash. Pedim benza tati intima, Serge Bakeke.
Maman Lili Migabo, Blanchard Musique, Eric Pes,
Nazonga
Bazomo Nangankoi, Bobanga Temangoua, Pama Ise, Nazonga Temangoua.
Angela Kanujunga Pichu Sampaï
Filo Esa Wosomo Nangankoyi Bobanga Te Grimasa Pamba Marana Yuna
Indi
Alain Chibambe Manuel Pereira Inguina Alain Mokulu Komisya Belone Maluma Mweni Bibi Soudi, les voisins, les boulakatis, Tipo Sala, Chéri Bonobo, Pisa Maswana, Major Tony Pumbuna, Chiri, Paul Vital, Kitenge,
Vilongoy.
Soyez
de famille, tout Trésor Kangudi, Pacheco Maleka.
Evaneli, ma vie, yo comme Sananga, ma vie. Comme Ninga, karaoke, yo comme Kananga, sentiment là où j'étais. Pardonne Yemba, Atana Kobinate. Pardonne Yemba, Atana Kobinate. Oh bon, maman, la vie m'a ouvert.
Maître Alfred Ndona, Nikiko, Honorable David Moukeba,
Syria Kobili, Yamama Berthe, Karine Amouli, Mama York,
Lydia Tchunga, Kitintiala. Mes papa Émile du Congo des 106 Sayon Simba Rachidi Kola le président Bogas Nzambe Abakermes Honorable Francis Galou Ruffin Bokembele Marat Fenga Paris Maman Timba ya Zagalo, Boko ya Robert, bienvenue Yama, Jean-Sin Koy.
Maman Elise Omba, Malou Kazadi Adoyoué, Eric Cantona, Linda Like, Muriel Itoua Mama Congo, Salon Régional Congolaise, ah. Azmak, Trésor Douala. Prince Lossal, Prince Ngalier Mansele, l'homme parmi les hommes. Ah. Empereur Kakapé, Jésus Noël Mcheke, Tabou Fatou Top Model, Francine Machingoi Kinzamba, Ingénieur Georges Kochi, Chouchouna Eradi, Milko Sarkozy, Shiro Chamala, le Japonais.
Vianney Bokolomba, ce qui m'a toi salaka n'est allé haut comme on a un tribunal, des mabés à la caté.
Oh, bilan!
Maman à l'hôpital, oh, yalo. Maman à sa diligence, ok.
Ma maman met in kito ko kaka. Donc, pour bi maman be, il faut ça la monaco. Grâce Mbizi, la sexy, Jenny Afia, Deborah Fou, la star, Beja Mouganga.
Nasali malaise pour la manca polingo. Médecin a tié thermomètre, température 40. Température 40, des alibes, ma be, pour la moto, les bergers de la sap.
Chaki Fanny, caméra Bradley.
Nyango sukali na yomponga ina komi bololo medicine bimie puissante pona kana ngaye babute ya bombone kokite kozongisa pe mananga normal mireya uchali
ani walo
na kanisa ki maladi na ngaye zanga kisi
soka
yonde kisi ya bokono na ngaye motemeza television te pomona ndenge na linga kayo pesa ngaye espoir ya kozala eme mimi Chike vakale bakolota ye alelu sadisu
Chagi swako la vie makaba
Silivi mukadisa zisamba
Sadi chance de jeter la salle
Vincent Bouyambali ambulance
Mama na l'hôpital yalo
Lori Kimbo
Mama na sadi chance noki Poko ya koza ngangai
Asongongo
Na boye koma kota
Eric Mila Beton Serge
Makin.
Ma papa made in Kitoko Kaka. Fiston Masombo, Pichu Khan. Fiston Malula, Vanis Mitch Wanga.
Zambe, zako mabidi mungulu. Zapa tembi, dolo wendo dide mayamba. Soki ya toseka, matama na ye kokoto. Onye Ross, brilante plis. Soki ya konti na zamba, koye silikanda. Ayoki posa, ya kobi manamo gini bonga yoka bilenge.
Adi londole, Domitil Makenza.
Chéri pala la la masa fou, na isanga ye, na songa bebe. Sandri di Mata, Irene Sakou, Eli Kabambongo, Aligato,
Kiverle Pambou, Platini Mochoa, René Labé,
Sekalou Seka,
Maman à l'hôpital,
Jal Kikita,
Jal Sente,
Maman à sa déchance, Noki, Koukouya Kozamamai,
Mitterrand Ikini,
Naboye Boma Kota.
Pichu Polo. Il faut boire Bissarabango, Sabou Monzanga, Ado Yue, Vinimpela. Nous étions à berger, et Zapo Nabo Baba Mbatete. Et Zapo Ezong Bissarabango na Molongo.
Yalo Mambweni.
Koudé Mampaka.
Yalo Mambweni.
Apo Firenze.
Yalo Mambweni.
On l'appelle le berger de la SAC. Yalo Mambweni, le monde est en couleur. Oh la taka bien, tu es propre et mi reçu. Les loyanga ibomoyi et jouissant.
Tati le photo.
On a koutani na moto na linaka. Nyo kwama na ebisa yo vérité. Na wenze bate kaka eloko mokote. Kasi na bolingo wenze zala kase ne loko moko.
Amour, love, ma bendo, yo lambo.
Fede soit ta bitumba. Moto akuki kobima na lopango na ketamola. Kasi akobima na mokilite, toza kakawa. Gelo owati.
Yalo mambweni.
Sacre ndokai.
Yalo mambweni.
Jires Nkelani. On l'appelle le berger de la salle.
Maréchal Tito Mabouya.
Yalo mambweni, le monde est en couleur. Papa na Jennifer, Alison Serena, Louise Keliane, Kenny na Kendra.
Junior Wendo, comment on l'appelle?
On l'appelle le berger de la SAP. Yalo Mambweni, le monde est en couleur.
Maître Doc Motomba, Prince
Fanny Amarola Bobonkie, Nassor Batende, Sendou, Saïdi,
Prince Kwamba,
JP, Lobokoye,
Patrick Mundeba,
Stani Momambola, Niklen Dangani, Héritier Bongolo. Capable, Nanouchka Matomina, Leia Fofo, Mitera et Kini.
Amici sous-sol et prince à Lyon. Papi Tekandinama ou les pétroliers. Dada Chibambe, Mondosi. Endis Nikai, Chame libre, Nayo Kajidit Wen, Nengazolo. Pichen le silencieux. Noëla Madinga.
You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM. My name is DJ Dowdy, and support for WRIR comes from Urban Traders, offering imported and contemporary fashion for men and women, hats, bags, sterling silver, and costume jewelry for gifts and just for you. On the web at urbantraders.net, Facebook, Urban Traders RVA, Instagram, Urban Traders, and in-store at 1387 West Broad Street, a block east of the WRIR studios. Our last track was Felix Wazekwa and Cultura Pes V from their latest CD, which came out last year, called I Love You. We heard the song off of that one called Ambulance. Nice drumming there by the drummer, whose name used to go by the name of Virus Ketchup, but now he goes by the name of something else Ketchup. Let me look in here. It's Nondo Pongo Ketchup. But before that, we heard from Fali Ipupa and the FVIC team from the CD, double CD, Libre Parcours. We heard the song called Plus que Bébé. And before that, that actually came out this year. And before that, from 2015 again, Where Son and Wenge Maison Mère. Wenge Musicum is on there from the triple CD, Flesh in Geta. We heard the song called Yaka Toluka Moana. And we started off the set with a nice new CD from Tex Mambote. The name of the CD is Cyclone, and the song we heard was Primer Somación. Right, let's play some more music. Why not? Let's play some more music. Let's hear something from, let's go back in time to about 2008, 2009. Guitar player from Congo Brazzaville named Saint Petro put out a CD, which I liked back then. I still like it. It's called Mystere. We're going to hear a cut off of that one called Ba Pekisi Ngakolela.
Linga Moninga Lukola Yomoko Milingaka. Oyo lingi basala na yote ko sala pe na moninga te. Komo ndema nzambe. So kimbule beti tola imperméable. So kimo ebimi to kamati parasol. So kibutu indi to tambola na torche.
Mokili oyo pasi na pasi ye. Baninga bazuaka yanga mana miso e polisa kabato ya mbeto lokola ebali. Bato pe ya mokili bakangela ngai nkanda. Balinga kana zuwa te soki na zui mitema na bango ebebaka ye.
Christian Boyi, Kesia Misa.
Soso tango bakataka ye kingo alingisa katali papu. Oyanga pota bazo kisinga mbape kisinga kolina.
Nono aseli.
Bato tango bayina kamoto basala katango mususu semblant. Oyanga babo iko sala semblant bala kisanga kebilia kinga mikoki ye.
Igo golondele monsieur le maire Bernard Samba Lévy.
Bazali kokota kobima balukelanga motife. Ngai mwana nzambe na ebi na nga likambo te. Koina kofinga nga na mesana teo.
Gislain Amaya.
Kotongo kotiola nga na mesana teo. Moto akokanaka nzambe nde akosukisa ee.
Noel Goyi Arteka.com. Mwa
kotango kufaka mwelinge tikala kamoke kobima ye. Oyanga bakanginga pema na kufa lukola nkasa ya kuyoma ye. Moto oya moloko bapesa kaeta loso alie. Oyanga leke ya masia baba kinga lokola baba kaka Yesu na kuluse.
Son Excellence Jean-Claude Ngakoso, Alban Beau Saphir Elect.
Bakota bonganga baluka momengo bazuwa basuka mabe. Fote na ngaite, fote na ngaite. Fote na ngate opurkwa kakanga. Koina kofinga sena kombo na ngaye.
Tongi atipo.
Ona sala niniye. Ona boma naniye.
Nombre sibo.
Nyongo ya naniye. Ona futa teo.
See Worldwide Limited and London.
Soso tango bakata kaye kingo alingisa katali papu. Oyanga pota bazo kisinga mape kisinga kole.
Fabrice Sola.
Bato tango bayina kamoto basala katango mususu
semblant. Oscar Owosu.
Oyanga babo iko sala semblant bala kisanga kebilia kinga bikoki ye.
Yvon Masoud.
Ponanini, ponanini, ponanini ye. Likunye kota nangite me bota nebo nukyo.
Beethoven Yombo Germain Bella.
Ponanini, ponanini, ponanini ye. Likunye kota nangite me bota nebo nukyo.
Pasi nangeleki, babo ingana lela. Bobomi moninga, tongela nga cimetière. Ponanini, ponanini. Ndoki zobaye.
Ponanini, ponanini, ponanini ye. Likunye kota nangite me bota nebo nukyo.
Ngana zangi bibundeli, bunda nanga maboko pambaye. Beta nambata nalitama ya mwasi na kopesa walitama ya mubaliye. Kulusu na sina lata na kubanga lisusu nina.
Ponanini, ponanini, ponanini ye. Likunye kota nangite me bota nebo nukyo.
Banga bamba terrain, boko kima kima tino ye bibiere,
boko takike la si, boko mande bazo baye.
Ponanini, ponanini, ponanini ye, likunye kota nangite me bota nebo nukyo.
Ake nakabokila, boba bumanyama, kasi motote, nenge nini, nenge nini, boso yo boko miko salambunda ye. Yama yango eba ni kombote.
Ponanini, ponanini, ponanini ye. Likunye kota nangite me bota nebo nukyo.
senga nanu bolimbi sina moto yo sali mabeli bosoki na kotala nganga nzambe
parfait boissa
limbi sakaba de ko bayo soki o lingi nzambe ali bisayo et tout constant ye bisaye
ponadini ponadini likunye kotana biteme botane bonukyo
ferreo nanga sakis
ponadini 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 likunye kotana biteme botane bonukyo
bon vouloir ngaite nami pesi nanga na maboko ba mama ba mama boka matala binonga ye Ozana nuna ibandeli mwana tu n'es pas au bout de tes peines Médard Milandou Benoît Tichimbi Priva Tiburs Sydney TV Pointe Noire Jocelyn Armel le Bachelor Connivence Boutique na Château Rouge Olivier Doumou Parfait ma Bengeli na Lille Yacinthe Moine Kelly Willy Ossier Mesmin Atiga Nabraza Mandela Ebe Bakaka na la grand-mère Ya Bobby Membe Ya Brissi Djoboke Doku t'en es pas vieux qu'il est Ka deuxième exo Na petit que vie
Sika yoko tia lokolo Luciana Benda me kutufu Oyete yete Yoka balola pole la kati Angleterre De teke teke Chiagola Ambassadeur Mamba Président Tango Yeah Allah Chivava na London
Mes na pesa kina yo Karim Bonga Boli mwa correspondance na sina baye E juro ko ya poto oko mona realite Oko kutanga na sina vanda Nako yamba yo ye ye Po bazala kikoko sayo tolinga nate
Salé la bango monument à Madame Rousseau dans London. Adi Chimongombe, Testa Rosa.
Celui qui sait, ne parle pas. Mais celui qui ne sait pas, parle.
Chancelier des Imbouessé dans London. Yora Kabumbaï, Kamba Kabumbaï, José Mungala, Ataniere.
Nawatamso, Sébastien Bonayo.
Yakala, le champion de Londres, là c'est cross.
Share it.
Man, oh man, where did the time go? I only have time for one more song. That last one was Modogo John Franco Ferre from his CD, came out in 2000, Integration, the song called Banca Angleterre. Before that, Luciana Demingongo from the brand new CD came out this year, just recently, matter of fact. Romeo Sans Juliette, we heard the song called Destin off of that one. And before that, Saint Pedro from a CD from 2009, I think it was, on the Sonoma music label Mystery, we heard the song called Ba Pekisi Ngakolela. All right, we're going to play one more song for you. This one from an LP going back to the 80s now, back to 1989, from a guy by the name of Yakini Kiese. And this album features Pepe Calais and Koffi Olomide. The name of the album, I think, is either The Struggling Man or Elikia. Both of those are written on the cover. So we're going to play Elikia, which features quite prominently the vocals of the late Pepe Calais. Enjoy. See you again in 2 weeks. Stay tuned at 5 for the Motherland Influence.
Bato mingi batonda kamwa pe ba mitu na kandenge moninga soka na la vie kamwa velo tabe. Come on, fellow Tave, Zimbo Salamontala. Batu Mingi Batunda Kamwa, Peva Mituna Kandenge Moningas Wakalavi. Come on, fellow Tave, Kosona Mokili Oyo. Come on, fellow Tave, Mongo Salamontala.
Kosona Mokili, Zalino. Tausanina pasi mwaya wana bisengo Kole la bapasi tango iso Eza ni desespoir na la vie aleno yo Makanisi mabolamu ozala na yo Yelikia eko pesa yombu ya bevwanya
conseiller.
Namokili oya sela na bimanembe, ozwa na kisa oya kameleo, oya zwa kalangi esika zali. Zela na ye mola inkasi ya kokoma ye, tamboli na ye pena.